kulolu hlelo ezomndeni namhlanje sizongqomunga isihloko isicuze ingqondo kasha sasiza umndeni uqonde kangcono isimo sokuthanda izinto zabafana kwentombazane nokudlala sabile okuhlukile kwayo kunamathipha amahle nomzali kulokho esizokusho ngakho hlala nathi. Kwaze kwamtoto kuba ngithi kuwesa ubona ezomndeni uhlelo lwethezeluleke eziphathekayo abawa focus on the family. Umama okhathazekile usibhalele umbuzo. Ngakube kumele ngikhathazeke yini ukuthi indodakazi yami hleza izazo obulili bayo ngoba ithanda ukugqoka njengomfana ikhonze nokudlala ibhola noyise. Emva kokubuka uhlelo kwamabonakude ngalesi hloko kungenze ngayibuza kunokwenzeka yini ukhona okunye ongale kulokuthanda izinto zabafana kwayo. Nicabanga ukuthi idinga ululeko kunokwenzeka ukuba kube nencazelo elulanyana ngokuziphatha kwendodakazi yakho. Kwesinye isikhathi intombazane ike ithanda ukuzenza samfana nje kungenalutho kube nje ukuthi yakheke kanjalo mhlawumbe nomdlandla omkhulu wezemidlalo uma kuyilokho akuhlobana senhlobo nobungqingili lomkonkoni imvamisa abesifazane abanjalo bakhona bengabe nankinga nje ngobufazane babo futhi bezazi kahle kusemqoka ukuthi wena nomkhona wakho nibe mqondo munye ukuhlaziya kuyiphatha kwakhe ubuhle bokuba ngowesifazane futhi nimqinise nimkhuthaze kuyinto enhle kakhulu ukuthi undodakazi wakho usondelene noyise. Kulokho akukho neze thina esingakuguqula. Nokho kungakusho ukuthi nayo uyise amgquzele ukuba nesikhathi nawe namanye amantombazana. Kumele akhlose ukwenza izinto ezombusisa ngokubufazane aphinde amqinise ngokuba yintombazana. Futhi kusemqoko ukuba aveze uthando nokuzinikela nokuhlonipha. Amagama alumelayo avela kubaba ngomama ayahlala enganeni yentombazana. Khumbula ukuthi umshado wakho umodela uhlukano lobulili. Ngowendodakazi yakho uyisithombe sokuthi abesilisa nabesifazane bamelwe ukuxhumana kanjani nokuveza ubuhle bobulili emshadweni. Lokho ngokwakho kuveza ukuthi kumele uqonde ukuveza uthando, support, ukumqinisa nokuhlonipha umnyeni wakho. Khona manjalo, zama ukuthola ubuchule bokusenza indodakazi wakho eduze kuwe. Ungaphoqi. Kunalokho yenza ongakwenza ukuhlangabezana naye. Ela ekhona ngisho ngathiwa kubizwa uhambisane naye umsupporter kwezemidlalo ukusemqoka menze azi ukuthi unaye futhi umthande ngiyena nje futhi uyimisele ukuhamba naye empilweni udinga wesifazane ofudumele eqhazeni lokumkhulisa abe role model kuye futhi uNkulunkulu ubize wena ukugcina lelo qhaza udinga nomuntu ozomfundisa ngokwesakheko sikaNkulunkulu ngobulili uma kuneyivimba ngokwemumva lakho ezikuvimba ukwenza lokhu sikuthaza ufune ululeko. Ebese kuthi ngakolunye uhlangothi uma unenkolo yokuthi ukuyiphatha samfana kukandodakazi wakho kujulile kunalokho yilapho kanye ke udinga ukuba ubukisise. Lolu hloko lomqondo uma sebedlulele luvamise ukubizwa ngokuthi phecelezi gender identity disorder GID. I-GID ke iningi kubafana kunamantombazane. Uma kabangaveza ukuthi intombazane ne-GID babandakanya ukuphindela njalo inhlisekelo kuba ngumfana ukuphela athi ngumfana ugqoka ingubo zabafana kuphela ukukhetha njalo njalo okunqala imidlalo emenza azizwe engumfana ukufuna ukudlala nabafana kuphela ngaphandle kokufuna ukuzenza umfana amantombazane ane-GID aveza unyanya abantu besifazane lokho kubandakanya ukuthi asho ukuthi akafuni ukuba namabele nokuyensukwini ukuthi athi uzokhulisa isitho sangasethu sokwesilisa kuye sibe singekho kumbe kube ukuzonda ingubo zabesifazane imvamisa ke labo maka bayashesha ukuvela empilweni yentombazane futhi baba ngabanamandla ngokuqhubekayo uma lencazo ilokho okubona undodakazi yakho ay sikuthaza ake ocwaningwa umeluleko ungoti okufundele sikuthaza ucabange ululeko olunibandakanya nonke ningumndeni. Siyakunxusa siyacela ukuba ufonele umnyango wezokululeka e-Focus on the Family ukuxoxa nongakuxhumana nongoti eduze nawe. Inombolo yethu ithi 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese ticofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family sihlangabezwa hlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.